kidiba chaffe kawa tali chambala ono yali muvubuka ngalo bunanya tagala kola obongo bwa mulimbalimba tekitawa afuna ebyobugagga laba bwamugwira matumbi g'ekiro n'amusanjaga abatuuse becanga canga omuvubuka bamunoonya bambi bamuta sekiriba kyattaka mpawa tali kyambala munnooyo muyise bulungi
esekyuka
tomanyi byanca mukwate bulungi oli ejjusa n'owamujolonga sekiriba kyattaka mpawa tali kyambala munnooyo muyise bulungi tomanyi byanca mukwate bulungi oli ejjusa n'owamujolonga abantu bekengere mwatuko onyegere siganya yamba gw'oyambye wabula teekamu obwongo befuula tebaagaliza battima akakatono k'olina awulira ayagala akanyage ebyo byotuyanidde awulira ayagala bikulese bankwenyo sekiriba kyattaka mpawa tali kyambala munnooyo muyise bulungi
esekyuka
tomanyi byanca mukwate bulungi oli ejjusa n'owamujolonga sekiriba kyattaka mpawa tali kyambala munnooyo muyise bulungi tomanyi byanca mukwate bulungi oli ejjusa n'owamujolonga Katonda bwasima munange nokwata yankawo munno omuwanga konalya bino byansi byakuleka gundi leka kunyikiriza abo abava batalina munnange tosekerera jera buli omu butunulire n'ekisa ekyo Katonda kyasima Katonda kyasima okolanga bwotyo sekiriba kyattaka mpawa tali kyambala munnooyo muyise bulungi
esekyuka
tomanyi byanca mukwate bulungi oli ejjusa n'owamujolonga sekiriba kyattaka mpawa tali kyambala munnooyo muyise bulungi tomanyi byanca mukwate bulungi oli ejjusa n'owamujolonga